Mr. P-Boy on the beats.
This is Direct Music.
Rade. Ningala mwendi nchinchikas.
Mama.
Nchinchi mwewa P-Boy. Mama. Na mwewa one injection. Nuse ni newe ya maraza.
Mwandire ineo sinza ile.
Niwa nufuna kule shani.
Mwandire ineo sinza isi.
Uliyaka kule shani. Moses.